mfoni yɛ tɔso mienu agama wo hu yɛ twerɛkronkron ma yɛ frɛ no bible no pɛfokasɛm ɛyɛ onyame asɛm na ka onyankopɔn ho asɛm na kyerɛ yɛn n'akwan nso onyankopɔn do nnipa nyinaa ɛne onyankopɔn ntɛm aware nanso saa twerɛkronkron ma bible yi ɛkyerɛ yɛn ɔkwan ko a yɛne onyankopɔn ntɛm bɛyɛ pɛ bio ana ɔkwan a ɛbɛfa so atwe yɛn ho abɔ onyankopɔn ho bio saa nokwasɛm yi nyinaa wɔ twerɛkronkron no mu